Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Awungayichance unginike ithuba ukuthi kukhombele luthando. Igama lami unceda uceke ukompliment amama. Can fight every day. Thando lwami lama gangster. Yazi uthando lwami lapha kuwa ngeke liphele. One cow in the beef when ufuna ngathi ngoba. Yazi ngitimisele mina ngifuna ukulobona. Oledi uzojabula nangabe uzofika ekuseni. Nami ngizojabula ngoba ngifisa ukwakha ikhaya. She's a pretty girl I thought I never met. I do like I do phela uthando kimi likhona. Dali ngibonile uthando lwakho lufika itolo. The way you fike ngayo ngathi ugcuba inqondo.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
stop and go, ekarino ga tu hambelan. Awunikele thuba ngikukhombise ukuthi nami ngikhona. She's a beauty and a cute, phela lona ngimthandile. She got a beauty and a ass, phela mina sengikhethile. Thando lakho lufaka kushisa baby, ngishaya ngaphakathi. Phela lona nguntombehlo, I'm tall. Thando lufiki, takalani sesama kukho umntwana omuhle so. Hayi bafethu ngimthandile, phela lona nguntombehle. Sometimes I let it go, bheka manje I'm on the chase. Ngitholi happiness, bheka manje ngijabulile. Ujabulile, uthembekile, bheka lithando kimfiki. Jabulile, uthembekile, bheka manje
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.
Webafethu ngitholi intombehle
yangihlanganisa.